Polisi okumaze Mayuge eyungudde balubbira okunoonya abantu abakyabuzza oluvannyuma lw'akabenje akagudde ku nnyanja Nalubaale. Abantu basatu be bakkasibwa okufiira mu kabenje k'eryato akagudde ng'oyolekera omwalo gw'e Bugoto e Bukabooli mu disitulikiti y'e Mayuge. Ayogerera polisi mu kitundu ekyabusoga ebuvanjuba Mike Kasada agambye nti abasatu abanyoluddwa kuliko omukyala n'abaana babiri. Kasada agamba nti waliwo bana abataasiddwa naye bangi abalala tebamanyiddwako mayitire.